to kiss, baby.
Hasta la vida.
Can you pega que papá, yo-yo, que papá, yo-yo. Can you pega que papá, yo-yo, que papá, yo-yo. Can you pega que papá, yo-yo, que papá, yo-yo. Can you pega que papá, yo-yo, que papá, yo-yo. Akiniangalia, yo-yo, namlipia bia, yo-yo. Akinikatikia, yo-yo, pesa namrushia, yo-yo. Can you roga give a face, yo-yo. Apana he was a guest, yo-yo. Mimi nakunywa balimi, yeye nampa henesi. Akichiti muwacha chiti mana kwangu fiti, nasema simuachi. Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema simuachi. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju.
Nimekufa kipodo, kanipiga kipapai,
uyoyo.
Akija ghetto nampa dodo, to the left, to the right, can you shake it? Whining for me, baby, na haja to be no be, baby. If you need my kidney, I am ready.
Can you dance for me?
Of course I am Zangu, and I can teach you, baby. Enjoy your dance, let you, enjoy your lemon joke. Say, have you washed your pants, toss a lie. Do any, have you do as a lie. Shaping on me, wake up my life. Shaping on me, one job this life.
Just
one,
Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju, kepapai. Mama, panda ndege ruka juu,
juju.
Tatembea kwa migu,
juju.
Panda range brand new,
juju.
Mitapanda kiliku,
juju.
Ata nikikufuma geto na msela,
unona sipeni.
Nipiga juju kibindera,
soma lama kesa.
Ati nimemwona na pimbi,
anadanga
kidimbwi, anakujuna shilingi.
Niache,
soma lama kesa.
Elementi maisha kamwaga lazi, tipsi ana mabwana shazi, fote fote body room unala chazi.
Niache,
soma lama kesa.
Akichiti muwacha chiti mana kwangu fiti, nasema
simuachi.
Wafanye kwenye viti ama kwenye miti, misi tingishiki, nasema
simuachi. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai, juju. Kanipiga kepapai, juju. Kepapai.